Blog Talk Radio.
Nirwoje kwa ninga wa kwanga ngo kwekera kwa gahindura kiri nyiri ganiro nange mutubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Abanyarwanda kazi nshuti radio itahuka turabashuje kuri uyu mugoroba tariki ya 9 z'ukwa 8 2021 ni kabaye Medwari ubategurira ikiganiro cy'imibereho y'abaturage akanakibagezaho ndabashuje mwese abadukurikiye ndabanze gusuhuza Serge na Chantal badufasha ku buhanga bw'ibyuma ntuhuze abanyarwanda bose badukurikira bakunda radio itahuka bakunda n'ikiganiro cyacu imibereho y'abaturage mu buryo bw'umwihariko ntuhuze kandi abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi n'abayoboke b'andi mashyaka yose aharanira impinduka n'abantu muri sosiyete sivile. Uyu munsi rero tariki ya 9 z'ukwa 8 2021 tubafitiye ikiganiro kigizwe n'ingingo nyamukuru ebyiri. Ingingo ikomeye turi buganireho ni ikibazo ni inkuru yasohotse mu gihe komu inkuru ivuga ko ngo buri rugo ngo mu Rwanda buri ngo muri buri ngo mu Rwanda ngo buri rugo ko mu Rwanda ngo rumena ibiribwa bingana na kilogarama 164 mu mwaka. Ahangaha ingingo turi buyisesengure turebe ikinyoma kirimo no kwishongora cyangwa se no gushinyagura biri muri iyi nkuru yasohotse mu gihe komu. Indi ngingo turi buganire kuri none twayitindaho ni ikibazo cy'icungwa nabi by'ibigo bya leta aho bigaragara neza yuko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nta gaciro afite nako nta bubasha afite nta bw'inyagambura afite nta bwisanzura afite mu kazi ke bikanagaragarira nyine mu bikongera bikanagaragarira mu buryo amafaranga imisoro iva mu baturage imisoro itangwa n'abaturage Kagame ayishora mu mishinga itunguka abantu bakavuza induru bagasakuza bakagira gute ariko ntagire igihinduka kubera ko iriya leta nta nzego zigenga zihari zishobora guhagarika ibi bintu ibyo ni ingingo yacu ya kabiri mu ngingo ya mbere rero twihuse nagira ngo mbagezeho ingingo yerekeye umunyarwanda w'impunzi uba mu Faransa muri 2019 uwo munyarwanda yarezwe kuba ariwe watwitse kiliziya yahitwa Inante mu Faransa none uyu munsi yiyemereye ko yishe umupadiri ngo wari umucumbiki umupadiri w'imyaka 60 ariko na n'iriya kiliziya yarabyemeye yemeye icyaha cy'uko ari we wayitwitse urumva rero ko n'uruhurirane rw'ibibazo n'ubusubiracyaha turareba uyu munyarwanda ni muntu ki mu magambo ahinnye iyi nkuru yasohotse yuko uwo munyarwanda wigeze kuregwa gutwika kiliziya y'Inante ni kiliziya ngo yatwikiyemo ibintu by'agaciro bikomeye cyane harimo za piano zimaze imyaka 400 ibintu bya kera bimaze imyaka ari 100 bifite agaciro karekare cyane byose byakongokeye muri iyo kiliziya none rero umunyarwanda ngo yongeye kwica umupadiri wari umucumbikiye ibi bikaba byavuzwe na ministre wa interior mu Faransa ngo witwa Darmanin ari niwe watangaje ibintu ko umupadiri yishwe n'umunyarwanda ariko umunyarwanda ngo niwe wijyanye n'umunyarwanda w'impunzi ngo niwe wijyanye ku kuri polisi avuga ko yishe umupadiri urumva ntagaruka kumubekera ko niwe wabyivugiye noneho umupadiri nyine wari umucumbikiye yamwishe ngo bamusanze mu cyumba cye yapfuye bakavuga ko atari iterabwoba ahubwo ngo agomba kuba yamukubise ikintu ngo uya munyarwanda yaratuwe ari mu maboko ya polisi kubera gutwika iriya kiliziya ngo bari baramurekuye ariko urubanza rwe rwagombaga kuba muri iyi minsi niwe yarategereje kujya mu rubanza rw'uko yatwitse iriya kiliziya ariko akaba atashoboraga kwirukanwa mu gihugu ntabwo ashobora kujya nta yari ngo yari su controle judiciaire ntabwo ashobora kugira hajya kuko yari akiri mu maboko ya polisi urebye nubwo wenda yari ari hanze yaracumbikiwe rero n'abapadiri umupadiri wari umucumbikiye niwe yishe nyine wari umupadiri wari umucumbikiye noneho umunyarwanda w'impunzi wakoze ibyo ngibyo ngo afite imyaka 40 ngo kandi akaba afite ibibazo byo mu mutwe ngo akimara kujya kwitanga avuga ko yishe umupadiri ngo bahise iriya bahise amujyana mu bitaro noneho ariya mategeko yandi yamubuzaga kugenda nyine ngo bahita bayavanaho ngo bamujyane mu bitaro ngo ni ministre nyine wa interior witwa Gérald Darmanin wabitangaje kuri Twitter noneho rero amaze kubitangaza yagize ibibazo bikomeye cyane kubera ko abantu nka Marine Le Pen bahise batera hejuru bavuga bati mu Faransa honyine niho bishoboka ko umuntu aza kwakuhungira wari umunyamahanga agatwika kiliziya bakamwihorera ntagiyeho mutwara ntibamwirukane akongera akaza akica n'umupadiri ntihagire ikiba noneho bahise bamusubiza bati uriya munyarwanda wakoze biriya ntabwo yashoboraga kwirukanwa mu gihugu kubera ko yarategereje urubanza rwe ntabwo yari ngo ntabwo yari ntabwo yashobora kwirukanwa mu gihugu ngo ntabwo yari expulsable bora niko babisobanuye umva rero ko ni ikibazo wenda tuzashya tumenye amakuru menshi kurushaho gusa uriya munyarwanda hari abantu batangiye kumuvuga ko atari wenda bashaka kugira ngo berekane ko akora biriya ari umuntu umeze gutya na gutya ibyo byose bigaragara ko ari umuntu wagize ibibazo bikomeye mwumva ibyo bintu yakoze gutwikiriza kandi uriya munyarwanda ngo yavukiye mu muryango w'abakirisitu cyane w'abagatulika babyemera araza akora aya kubuhungiro bamaze kuba umwe bashaka kumwirukana ntiyagenda ahubwo atangira kujya gukora imirimo y'ubukorera bushake muri za Croix Rouge no mu miryango y'abagatulika ngo baramwakira muri iriya kiliziya muri iriya kiliziya baramwakira cyane abona mu mwanya noneho uko na isomye mu nkuru ngo agomba ko hari umuntu wa washatse kumuhohotera mu rusengero nako mu kiriziya kungwa yakoraga imirimo myinshi mu kiriziya none ngo guhera ubwo ngo uwo muntu ngo yahise agira aza nkutaye umutwe cyangwa se ahahamuka kwera ko ngo umuntu yashatse kumuhohotera mu kiriziya ariko n'amateka ye wenda mu nzira yanyuze ntabwo ari umuntu worohewe kuko hari amafoto ifoto nabonye bere bamwerekana ari umwana w'uruhinja nk'imyaka 10 munamwe turuhinja umwana w'imyaka nka 13 cyangwa 12 yambaye za uniforme za FPR afite ni na Kalashnikov ari umwana wa kadogo w'umukadogo muto cyane ufite imbunda ya Kalashnikov ari umusirikare wa FPR muto cyane ariko utaje no ku myaka 15 muto cyane ugumba rero ngo yarabaye n'umupolisi wa FPR FPR maze kufata ubutegetsi yabaye umupolisi wayo nyuma ngo sinzi ukuntu yaje kumwohereza ngo ishobora kuba yaramwoheje mu Faransa gukora imirimo imwe n'imwe ya mirimo igihe yohereza abantu ukora abantu bayo gukora imirimo itari myiza hanze ubwo ntabwo nzi uko byagenze uwo musore w'imyaka umugabo w'imyaka 40 aza gutwika kiriziya none yishe umupadiri ntabwo narenze ibyo ngi narenze na ibyo ngi byo mvuze ntabwo narenze aho nuko nguko nuko bihagaze reka tutegereze ko bizagenda gusa murumva ko ibintu biteye agahinda ntabwo bihesha agaciro community y'abanyarwanda iri mu mahanga ariko none ikindi nuko uko bigaragara ntabwo uriya muntu ushobora kwica umuntu wamuhaye ubuhungiro kandi ari mu bibazo bikomeye arimo kwirukanwa abafaransa bashaka kumwirukana bashaka kumusubiza mu Rwanda umupadiri akamuha ubuhungiro yarenga akabirenga akaza akamwica urabona ko n'umuntu ufite ikibazo gikomeye mu mutwe rero ntabwo bifite uruhengekero kubera ko niba arwaye rwose afite uburwayi bukomeze kuriya uburwayi bumeze gutyo nta njyewe numva ari ikibazo umuntu atamurenganya ko ibyo akora arabisa nk'aho abikoreshwa n'uburwayi reka ndekere aho ngaho mbo katiye ku nyungu yacu ya kabiri nihagira uza mu kiganiro aze kumbwira mu ijambo ingingo yacu ya kabiri tureba uyu munsi ni inkuru yasohotse mu gihe ko mu kwitariki ya 7 z'ukwa 8 2021 inkuru ivuga ko ngo mu Rwanda buri rugo ngo rumena ibiro ibiryo ibiribwa buri rugo rwo mu Rwanda rumena ibiribwa bingana na kilograma 164 mu mwaka angaha rero hakaba ari ikibazo gikomeye nabeje kuri commentaire abantu basomye iyi nkuru babonye ko ngo yandikanywe ubuswa baravuga bati umuntu wayanditse ni umutangizi cyangwa se ni umuntu urimo kwimenyereza nta munyamakuru urimo kubera ko uburyo yabivuze yavuga ngo buri rugo nicyo kintu cyaderanje abantu cyane ngo buri rugo wenda baravuga bati yagombye kuba yaranditse akavuga ko n'ubushakashatsi ufite uko bukorwa bukavuga wenda ko hari ibiryo runaka wenda bina umubare ibiro runaka cyangwa se amatoni runaka y'ibiribwa amenwa mu Rwanda yenda ashobora kuba amenwa n'abantu bakeya ariko ko ubushakashatsi bwa buteye bakabanza akabisobanura abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda basome iyi nkuru bumve ko atari abanyarwanda bose bamena ibiryo cyangwa se ingo zose zo mu Rwanda zimena ibiryo bishobora kuba bimenwa n'abantu bakeya bakize barya bagahaga barenzwe noneho bashyira ku mubare wose wo mu Rwanda bagasanga wenda buri rugo ruramena ruramena ibiro 164 by'ibiribwa mu mwaka urumva ko ni inkuru yanditse nabi cyane kubera ko uramutse uyisomye kuri uyu muntu uyisomye kuriya yagira ngo koko u Rwanda ni igihugu cyakungahaye cyateye imbere cyagiye mu bihugu bikize cyane ku buryo buri rugo rurya rugahaga rugaranyiza rukamena ibiribwa bingana na kilograma 164 mu mwaka ariko bikaba harimo n'uburyo wenda bwo gushaka kujisha abanyamahanga kwerekana u Rwanda ko rutari kuko hari indi nkuru yigeze gusohoka murabyibuka bavuga ko ngo imyanda imenwa induba kiriya kimoteri cya nduba buri munsi ngo 40% biba ari ibiryo biba ari ibiribwa ngo abanyakigali baba bamenye kandi utari ko se abanyakigali bamena ibiribwa abantu bako bashonje abantu ibiribwa bibahenda turabona mu kanya tujye dusesengura iyi nkuru abo bantu bamena ibiribwa ni bande se FPR yabishaka abantu bandikize inkuru bashaka kwerekana ko u Rwanda rwateye imbere uri mu bihugu bikize cyane ku buryo niba mu Bwongereza bamena ibiryo muri Nouvelle-Zélande bakayimena muri Amerika muri Canada bakayimena nabo bagiye muri muri urwo rutonde rw'ibihugu byakize cyane ku buryo basigaye bamena ibiryo aricyo bashaka kwerekana aho ngaho umuntu yahibaza ariko nanone bishobora kugira ingaruka ubisomye ashobora kuvuga ati abanyarwanda benshi barashonje abandi bamenagura ibiryo nabyo numba ari inkuru ahubwo ishobora guteza ikibazo kubera ko uwawerekanye ko duhora tuvuga tuti mu Rwanda urwanda ni igihugu kirimo ubusumbane bukabije cyane igihugu kimwe mu biri imbere ku isi harimo ubusumbane bukabije iyo utwandikiye inkuru nk'iyi ikatwereka ko hari abantu bamena ibiryo mu kimoteri bimoteri ugasanga 100% ibiryo abandi bashonje bicije isazi mu jisho uba ushatse kutwereka ko ibyo bavuga ko mu Rwanda hari ubusumbane bukabije ari byo rwose nta uri kwishimangira mbega yuko hari ubusumbane bukabije hagati y'abakize cyane barenzwe n'abake cyane bakize barenzwe n'abandi benshi cyane bashonje barwaye kugwingira barwaye bwa kintu iki byose ahangaha rero urumva ko ni ikibazo gikomeye iyo umuntu rero wanditse inkuru umuntu yafata ko ari inkuru isa nko gushaka kujijisha abantu kwerekana u Rwanda uko rutari ashaka kwerekana ko mu Rwanda nta kibazo kiriga gihari ariko urumva ko ni inkuru yandikanye ubuswa ubushinyaguzi no gushaka gutoneka abantu ariko kandi bashaka nyine nibyo bashaka bafite nibyo bashaka guhisha kwiyerekana uko batari urugero umuntu yavuga kwerekana ko aha twabaje tuti umuntu abaza ati twabaza tuti ibyo biryo amatoni n'amatoni ibiryo bavuga ngo arameneka mu Rwanda aramenwa mu Rwanda amenwa nande ni bande bamena ibyo biryo bahazi bijuse bamena ibyo biryo ni bangahe kandi ni bande bamena ibyo biryo ni nabangahe bamena bahaga bakamena ibiryo ni bande hanga baratubwira ngo ni buri rugo ariko tujye kureba koko niba ari buri rugo niba buri rugo rumena ibiryo nicyo tujye kunyumuza tubereke ko iyo nkuru banditse ari inkuru idafite ishingiro inkuru irimo ibinyoma byinshi kandi inyuranyije n'ukuri kwibera mu Rwanda mwibuke neza ko hari ikigereranyo ku mibereho y'ingo cyavugaga kuri 2013-2017 ariko cyasohoye muri 2018 muri mu kwezi kwa 12 cyavugaga ko 50 abanyarwanda 16% binjiza amafaranga ari munsi ya 291 ku munsi abandi 38% bakinjiza amafaranga ari munsi ya 440 ku munsi abo wabateranye bose ukabona ko Rwanda dufite abantu 54% binjiza amafaranga ari munsi ya 440 ku munsi abantu 54% urumva ari miliyoni hafi 7 zinjiza amafaranga zitungwa n'amafaranga ari munsi ya 440 ku munsi kuri iyo binjiza munsi ya 440 ku munsi kandi avoka imwe igura amafaranga 250 umuneke imwe ukagura 100 ubumva rero niba abantu binjiza amafaranga 440 ku munsi abantu 54% umuneke umwe ugura amafaranga 100 avoka igura amafaranga 250 urumva neza ko abo bantu 50 twibazaho ubukuntu abantu babaho ukuntu ikintu kibatunga babaho bate niba ibiryo bihenda gutyo n'amafaranga binjiza ni make cyane ugereranyije n'ibiciro by'ibiribwa ukuntu babaho ni amayobera matagatifu wa mwenda bagaturika nta muntu wibaza ukuntu abantu bashobora kubaho gutyo urumva ko niba abantu bakiriye gutya cyangwa se babindiza amafaranga make cyane ugereranyije n'uko ibiciro by'ibiribwa bihagaze ku masoko ntabwo abantu 54% aribo bahaga barya ngo bijute bahage bamene n'ibiryo ntabwo bishoboka kuko no kubona ibyo barya birabagora ntabwo rero ari ntabwo aribo ni abandi bantu ntabwo ari abangaba tuvugumva rero ko umuntu avuze ngo buri rugo ahangaha yaratubeshye kuko turabona abantu bageze kuri 70 million bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa kubera ko amafaranga bindiza ni make cyane 440 ku munsi kandi ibiribwa bihenda avuka igura 250 urumva ko ntabwo ari aba bantu 54% bamena ibiribwa icyo cyumvikana abo tubashyize ku ruhande ntabwo byumvikana bo ikindi rero ni ukuvuga ko bari abantu 54% bavuga muri iyo raporo bavuga ko 38% bari abantu bakennye 16% bari mu bukene bukabije ariko bose tubashyize hamwe ba 54% ubu ngubu bariyongereye kubera ko imibare mishyashya ivuga ko COVID-19 yazanye abandi bantu 350 bashyashya bagwa mu bukene noneho nkurikije imibare yahimbara nabo avana muri Banki Mondiale akavuga ko abari munsi y'umurongo w'ubukene dukurikije cya gipimo cy'abantu binjiza amafaranga ari munsi y'idolari n'ibice 90 ku munsi mbere ya COVID bari 56% noneho COVID izana itwongereho abandi bantu 350 bangana hafi na 6% none ubu abantu bari munsi y'ubukene mu murongo w'ubukene mu Rwanda 62.2% kwijana abantu bari munsi murongo w'ubukene 62 nibice 2% bari munsi murongo w'ubukene nkurikije inyandiko za Himbara no avana muri Banki Mondiale umva ko abo bantu bari munsi murongo w'ubukene nabo ntabwo ari bo barya ngo bahage nibarangiza bamene nibiryo biriya bavuga ngo buri rugo rumena ibiro 164 by'ibiryo mu mwaka ntagaraba ngaba kubera iki ataraba ngaba kubera ko muri ikigeranyo cyakozwe na Nisiri cyo kumereho y'ingo bavuga ko aba bantu bari munsi y'umurongo w'ubukene kandi twanabibonye kuko kubera ko binjiza amafaranga make cyane ugereranyije nuko ibiribwa bigura bavuga ko abakenye mu Rwanda akenshi bakeneshwa 70% ubukene 70% bari abavugwa nyine kuba ari munsi y'umurongo w'ubukene akenshi ngo biterwa nibiryo bihenda cyane ibiryo birahenda cyane nibikeya birahenda cyane noneho kubigura bikabakeresha kuko ibiryo bihenda cyane kandi ufite amafaranga makeya donc basohora amafaranga menshi kugura ibiribwa kubera ko ibiribwa birahenda cyane urumva ko deja abangaba bari munsi y'umurongo w'ubukene 62 n'ibice 2% bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa ko ibiribwa birabahenda cyane ni nabyo byatumye bakena demore ko nibyo bibakenesha ko birabahenda cyane urumva ko niba ibiribwa bibahenda cyane bikagera naho bibakenesha bituma bajya munsi y'umurongo w'ubukene kubera ko basohora amafaranga menshi kugura ibiribwa bihenda cyane ku masoko ntabwo ari abangaba barya ngo birute noneho babone n'ibyo kujugunya babone ibyo kujya kujugunya mu ngarane ngo ibiro 164 by'ibiribwa ku mwaka ntabwo ari abangaba ni abandi bantu turi bubone mu kanya noneho dukomeze hari indi nkuru indi nkuru yakozwe ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango witwa Clado muri 2019 ubwo bushakashatsi bwa Clado ngo bwari bugamije gutabariza abana bafite ibibazo by'imirire mibi uwo muryango rero ngo wamuritse icyo kigeranyo muri mu kwezi kwa gatatu 2020 mu kwezi kwa gatatu 2020 niho bamuritse ibyo bavanye muri icyo kigeranyo Clado niho yabimuritse noneho rero muri icyo kigeranyo Clado yavuga ko abana batoya mwumve n'abana batoya abana batoya tuzi ko mu Rwanda kugwingira kw'abana bari munsi y'imyaka 5 hashize igihe kirekire batubwira ko ari 38% bagwingiye abana cyangwa 38% bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye niho honyine muri Afurika tubona abana bagwingiye benshi urumva ko iyo abana bagwingiye muri rusange nuvuga ko imiryango yabo nta biryo bihari urumva ko hari ikibazo deja gikomeye kigaragaza abana bwaki abana bagwingiye ni ikibazo gikomeye noneho Clado rero yavugaga ko muri ubwo bushakashatsi bwa Clado bwakozwe muri 2019 ubwo bushakashatsi bwerekanye ko ngo abana bato 49 n'ibice 60% ngo aribo bonyine barya bakumva bahaze ni ubushakashatsi bwakozwe muri 2019 bwo kutuna Clado ntago ari kera cyane ngo abana bato 49% ubwo nuva ko babikoze muri tranche y'abari abana nyine bafite ikibazo cy'imirire mibi ngo 49.6% by'abana mu Rwanda 49.6% nibo barya bakumva bahaze ubwo ni ukuvuga ko 50.4% ntabwo barya ngo bahage ahangaha mubyumve neza urumva ko ahangaha naho haratwereka ko nibo bana batarya ngo bahage nuva ko iwabo mu miryango yabo nta biryo bihari urumva rero ko iyo miryango nayo ntabwo ariyo ihaga ngo ijye kumena bya biribwa barimo kutubwira ngo ntabwo ari imena ibiribwa ntabwo barya ngo bahaga bijute bajye kumena ibiribwa ntabwo ari abangaba bafite abana barya ntibahage abana 50 ibice bingahe barya ntibahage urumva ko hari ikibazo gikomeye ikindi muri iyo raporo ya Clado bavugaga ko ngo abana ngo ababona amafunguro abiri ku munsi ari 44 n'ibice 2% gusa ubwo bisobanuye iki bisobanuye ko abana 55.8% mu Rwanda bo barya rimwe ku munsi kuko abarya kabiri ni 44.2% gusa bumva abarya kabiri ni 44.2% gusa ubwo 55.8% bo barya rimwe ku munsi muri iyo raporo ya Clado cyangwa se muri icyo kigeranyo bakanavuga ko abana 23% aribo bonyine barya gatatu ku munsi murumva rero ko ukurikije iki kibazo tubonye ahangaha murabona ko mu miryango mu Rwanda ibiryo ni ikibazo gikomeye cyane murabyumvise ntabwo iyi miryango ifite abana barya 55 n'ibice 8% barya rimwe ku munsi ntabwo ari abangaba ntabwo ari bo barya ngo bijute babone nibyo kujya kuri kumena mu ngarane urumva ko ahangaha naho baratubeshye bavuga ngo buri rugo ngo rumena ngo ibiryo nako urumena ngo mu Rwanda buri rugo rumena ibiro 164 by'ibiribwa numva ko hangaha ni kinyuma gikomeye birigaragaza muri bibyegeranye dufate ikindi kigeranye kimwe naho turebe mu nkuru yasohotse mu museke rwa ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri 2019 ivuga ku byerekeye kugwingira kw'abana mu karere ka Gisagara iyo muri iyo nkuru handitsemo ko ngo abantu muri Gisagara abaturage 17 ku ijana bonyine ari bo barya kabiri ku munsi mwagira kuri iyo nkuru y'umuseke com na umuseke rwa ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri 2019 iyo nkuru bavuga ibyerekeye imirire y'abana mu karere ka Gisagara niho batubwira ko nyine abaturage 17 ku ijana ari bonyine barya kabiri ku munsi none baranapresiza baravuga bati abandi bose abasigaye ngo 83 ku ijana barya rimwe ku munsi ariko ngo muri abo 83 bavuga ngo barya rimwe ku munsi bashobora kuba barya rimwe ku munsi harimo n'abatabibona ariko abarya kabiri ku munsi ni 17 ku ijana gusa abandi 83 barya rimwe ku munsi cyangwa muri bo akaba arimo n'abatabona ibiryo buri munsi ahangaha nabwo murumva ko nko muri kandi Gisagara ntabwo uturere turutana cyane mu bukungu nubwo wenda batweretse muri Gisagara ariko mu Rwanda hose bijya gusa ishusho rimwe ijya gusa nidukomeza hasi murabibona ko ishusho ijya gusa abantu barenga 80% ku ijana barya rimwe ku munsi mwumva rero ko ankanga muri Gisagara umuntu uza kutwandikira inkuru ngo buri rugo mu Rwanda ngo rumena ibiryo bya bingana na kilogaramu 160 menye buri rugo mu Rwanda urumva ko angaha ni kinyuma gikomeye nkunga muri Gisagara ntabwo abantu barya rimwe ku munsi 83 ku ijana by'abaturage barya rimwe ku munsi ariko baba bafite ibyo kumena bakanga kubirya no nuko ntabihari ahangaha urumva icyo nicyo gicumbika reka dushake urundi rugero rutoya hari inkuru yasohowe no muri Isango Star inkuru yo kuri 15/5/2021 ntanubwo ari kera cyane iyo nkuru yigaga ku bibazo ngo by'abaturage bafite amikoro makeya bavugaga ko ngo bakeneye ubufasha bwa leta mu bihe byaguma mu rugo abaturage bavuga ko babwiye Isango Star ko ngo mu kigereranyo bo uko babibona iwabo uko byifashe ngo mu kigereranyo bavuga ko ngo muri bo ngo abarya rimwe ku munsi ari 90% muri bo abaturage ngo barya rimwe ku munsi noneho ngo abandi 10% basigaye bo ngo bashobora kuba ari abakozi ba leta ngo bashobora kuba barya nka kabiri ku munsi ngo birashoboka umva ntihaga ari inkuru ya kera n'ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu bati twebwe rwose uko bimeze 90% y'abaturage twebwe turya 90% twebwe turya rimwe ku munsi abandi 10% basigaye bo ashobora kuba abakozi ba leta ngo abarya kabiri ngo ni nk'abakozi ba leta n'ibiki byose ngo ni 10% bo bashobora kubabona ibyo kurya kabiri ku munsi ahangaha nayo harabereka uko ibintu bihagaze numva ko twagize ahantu hose ibibazo by'abana muri za Gisagara ahantu hose ubona ko abaturage benshi barya rimwe ku munsi umva rero ko umuntu watwandikiye inkuru akayizana akayishyira hariya ngo buri rugo mu Rwanda ngo rumena ibiribwa bingana na kilogaramu 164 urumva ko ahangaha yaratubeshye ari ibintu yashakaga guhisha byaribya byo kwirata byo kwishyira mu bihugu byateye imbere kubera ko mu Faransa bamena ibiryo muri Denmark bamena ibiryo akumva ko no mu Rwanda bagomba kuvuga ko bamena ibiryo kugira ngo u Rwanda ruhite rujya wa mugani wawo ngo rujya hejuru ngo kuri high table wa mugani wa mugabo uko ukunda kuri wenga bashaka high table nabwo bashaka kwishyira kuri high table kugira ngo berekane ko ari igihugu cyateye imbere ariko la reality mu Rwanda ni yindi mbononeho rero nibande rero niba tubonye abanyarwanda benshi barya rimwe ku munsi kubera ko badafite ibiryo bihagije ko badashobora gushyirwa muri uriya mubare w'abantu bamena ibiryo amena ibiryo ni bande ahangaha hari inkuru Shimbara yanditse avuga ko akoresheje igipimo cy'abantu binjiza amafaranga amadolari atanu n'ibice bitanu ku ijana akoresheje igipimo ni igipimo kizwi hose ku isi abona ko ngo 92% mu Rwanda ari abakene dongo abantu 92% abanyarwanda 92% bindiza amafaranga amadolari ari munsi ya 5 n'ibice bitanu ku ijana no abanyarwanda 92% binjiza amadorari ari munsi ya 5 n'ibice bitanu ku munsi. Ubwo ibyo ni igipimo cya Banki Mondiale. None hakavuga ko aho abandi basigaye 8% nibo bitwa ko ari abakiri. Binjiza amadorari arenze 5 n'ibice bitanu ku munsi. Abo nibo bakiri. Abo ngabo nibo wenda umuntu yavuga ko bamene ibiryo. Bamene ibiryo ariko abandi bose ntabwo bamene ibiryo. Ikibazo cy'ibiribwa kirakomeye cyane. Mwabibonye inkuru nyinshi zatandukanye ariko zibereka neza ko abanyarwanda bafite ibibazo by'ibiribwa byo kubona ibiribwa. Ahubwo iyi nkuru iranatwereka ikintu nababwiye tugitangira, niba ari byo koko atari ugushaka kwikera kuri high table bya bindi wa mugabo akunda kuvuga ngo bashaka kujya kuri high table ngo bisumbukuruze bigire ko ari ibihugu cyateye imbere, bavuga ko bamene ibiryo nk'uko mu bindi bihugu byakize bamene ibiryo, kuko ibihugu byakize bimene ibiryo. Niba ari byo koko hari abantu bamene ibiryo ni bake cyane, ngo tubibonye n'abantu bake cyane bashobora kuba batanu, batatu, bane ku ijana, byaba byerekana yuko mu Rwanda hari ubusumbane bukabije bwa bundi duhora tuvuga ko ibintu FPR yazanye muri kiriya gihugu akantu gashya yazanye ari ugusumbanisha Abanyarwanda. Bamwe barakira cyane barahebuza, abandi barakena cyane barahebuza. None ubigize naho bamwe bake cyane, agatsiko k'abantu bake cyane bakize bagahebuza bamena ibiryo, noneho bikitirirwa ko ari Abanyarwanda bose babimena. No byinshi cyane bamena byinshi cyane ku buryo iyo babigabanyije Abanyarwanda bose babona ko buri wese amena buri rugo rumena ibiro 162, ariko byamenwe n'abantu bake cyane. None babikira ku bantu bose bakabona ko buri wese amena ibiryo, niba ari byo koko. Ikindi ikindi kigaragara nuko ibi byaba ari inkuru iramutse ariyo, byabyerekana ko urugendo rukiri rurerure, rukendura cyari rurerure, kandi Abanyarwanda bagomba guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo, bagaharanira yuko ibyiza by'igihugu, umutungo, ibyiza by'igihugu bisaranganywa neza ku buryo bitiharirwa n'abantu bamwe, ku buryo abantu bamwe bakira bagahebuza, ku buryo bamena ibiryo amamiliyoni n'amamiliyoni ibiryo amatoni n'amatoni n'amatoni ku mwaka, abandi nk'uko twabibonye barya rimwe ku munsi, abandi batanabibona, abandi bicira isari mu jisho. Bwo birasaba yuko gira abantu bahaguruka bagaharanira ko ibyiza by'igihugu bisaranganywa, imishahara igasaranganywa ikaza ari imishahara ijya kureshya. Izi zose ni ingaruka zo zerekana ukuntu politiki ya FPR itareshyeshya abantu bamwe bikubiye ibintu byose, abandi bakaviramo aho. Nicyo kintu babasha kutwereka. Ansete inkuru nk'izi nazo turazikeneye kugira ngo twereke Abanyarwanda yuko ibyo tuba tubabwira yuko iriya politiki ya FPR y'ubukungu yo kwikubira ibintu byose, abantu bamwe bakiharira ubukungu bwose bw'igihugu bagakira bakaminuza bagahebuza, abandi bagakena bakamavunja kaduka, abantu bakabonakanirwa kugura amazi bagatangira kurya ku munsi bitarahozeho, kurya rimwe ku munsi, abandi bakajya baburara. Ibi bintu Abanyarwanda bagombye gushaka tubishyiraho akadomo, tukabishyiraho iherezo. Nibyo rero ubwo ari bo babyandikiye, ni byiza cyane, biranatwereka ko ibyo bintu koko bishobora kuba biriho. Ubwo rero ahasigaye ni ahacu kugira ngo ibi bintu tubishyiraho akadomo, birangire umutungo w'u Rwanda, ibyiza by'igihugu bisaranwe n'abantu bose, aho kugira ngo bamwe bapfe abandi basesagura, bamwe icwe n'inzara abandi basesagura. Mboneka tujye ku nkuru yacu ya kabiri, niba nta muntu waza mu kiganiro ari nayo ya nyuma. Inkuru ya kabiri turareba ikibazo ukuntu leta cyangwa se umugenzi w'imari ya leta acunga ibigo bya leta, agenzura ibigo bya leta. Harimo ikibazo gikomeye cyane. Impamvu mwabonye ko hari inkuru yasohotse ejo bundi bavuga ngo abasenateri ngo barashaka kuganira na Nuriya Ndagijimana Uziel, minisitiri w'imari, ngo barashaka kuganira nawe ku byerekeye ukuntu ibigo bya leta bicungwa, kuganira nawe. Kandi ntabwo ari kuganira nawe, ubundi niba hari amakosa yabonetse bagombye gutegeka, bagategeka ko ibyo bintu bikosorwa, ntabwo ari kuganira no kwinginga. No, nicyo babashyiriyeho, bavuga bati umudepite, umusenateri agomba kugenda yabona amakosa agategeka ati ibintu bigomba guhagarara, ntabwo ari kuganira no kwinginga. Ariko rero ikintu nabonye muri ya nkuru ni iki, hari ibintu bagenda batubeshya bishimira kandi atari ibintu byagombye kwishimirwa kubera iki mwabonye ko muri 2019-2020 badukoreye umugenzi w'imari ya leta yatuzana imibare ndetse basana bavuga ko ishimishije ngo mu Rwanda ngo amafaranga acunzwe nabi ngo ngana na miliyari 5 na miliyoni 700 ngo akaba ari make cyane ngo yaragabanutseho ngo amafaranga acunzwe nabi yagabanutseho miliyari 2.9 kubera ko ngo mu mwaka wa 2018-2019 ngo hari hanyerejwe cyangwa se amafaranga yari acunzwe nabi ngo yari miliyari 8 na miliyoni 600 urumva ko ngo umwaka ukurikiyeho ngo aramanuka ayacunzwe nabi ngo aramanuka agera kuri miliyari 5 na miliyoni 700 ubwo bakavuga ko ari ibintu bishimishije ariko nyine ndababereka impamvu ibintu bidashimishije ahubwo ibintu ni ibintu by'upfapfa ni ibintu byo kuduhuma mu maso kugira ngo abantu batekereze ko iriya leta ikora umugenzi w'imari ya leta akora abadepite bakora bakontorora bagenzura ko amafaranga acungwa ndongo baraza bakagenda bakajya ku kagari bakareba amashuri bitaro za centre de sante bakagenzura ko impapuro amakaye y'abana byagenze bite yaguza ngahe ariko hari amafaranga ntibagerayo bo muri iyi nkuru yasohotseje ubundi nyine bavuga ngo abasenateri barimo kuganira n'uriya ministre Uziyeri Bagizimana hari ahantu uriya senateri Nkusi yavuze ati hari ibigo 21 bya leta bikora ubucuruzi bitagaragara mu byagenzuwe n'umugenzuzi w'imari ya leta ahangaha harakomeye cyane ngo hari ibigo 21 bitagaragara mu byagenzuwe kuki bitagaragara ahangaha nicyo ntago ari ibintu byo kwibeshya cyangwa se ni kubera ko ibi bigo ni bya bigo mwibuka neza ko hari inyandiko ejo bundi The Chronicle yasohoye yerekana ko hari ibigo bikomeye cyane birimo amafaranga menshi cyane turayabwira mu kanya bitajya byemera ko umugenzuzi w'imari ya leta aza kubigenzura icyo bakora ni iki basa nkaho bigenzura baragenda bagashaka abantu amakompanyi prive aza gukora audit noneho bakabifindafindika ubwo basa nkaho baba bikontroye noneho ibivuye aho ngaho bakaba ari bizo mpapuro bamwoherereza bati uzazisome ariko ntibamwemerera ko ngo bafungure ibitabo abe ariwe uza gukontrola kandi abifite ububasha ahabwa n'amategeko ntabwo bamwemerera ubwo numva ko hari icyo bahisha bo baragenda bakiherera bagashaka ukuntu bikontrolera ubwo bagashaka umuntu prive uza kubakontrolera bakavuga ko ibintu byose bimeze neza ari sawa bikontroleye barangiza bakoherereza umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bati dore ibintu bihagaze neza iwacu ahangaha ariko hari ibintu bikomeye baba bashaka guhisha ariko kandi bikandikana ko ibi bigo bitemera ko umugenzuzi w'imari ya leta aza kubikontrolera biba bikingiwe ikibaba n'umuyobozi ukomeye cyane ariwe Kagame twetuye nta wundi muntu wabakingira ikibaba ngo basuzugure umugenzuzi mukuru w'imari ya leta noneho rero turebe ibi bigo byanga ko babikontrolera uriya senateri Nkusi Yuvenal arimo kuvuga ngo ibigo 21 bitagaragara muri mu byagenzuwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta byanga kubumbura ibitabo ngo barebemo ibi bigo bifite umutunganute mwibuke ko mu nyandiko ya The Chronicle basohotseje ubundi yavugaga ko ibyo bigo bifite bitajya byemera ko bitabumbura ibitabo ngo babigenzure ngo bifite umutungo ungana na miliyari 2 na miliyoni 300 z'amadolari miliyari 2 ntabwo ari amafaranga y'u Rwanda miliyari 2 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se 20% by'umusaruro mbumbe mubyumve neza ibyo bigo byanga ko babikontrolera bifite umutungo wa miliyari 2 na miliyoni 300 z'amadolari cyangwa se miliyari 2,300 by'amafaranga y'u Rwanda miliyari 2,300 ariko ntibyemera ko babigenzura ahangaha rero havuka ikibazo gikomeye buri wese agomba kwibaza umugenzuzi w'imari ya leta afite manda yuko agomba kugenzura ahantu hose hari leta yashyize amafaranga agomba kujya kuhagenzura akareba uko amafaranga leta yakoreshejwe n'ibyo byose amafaranga n'imisoro y'abaturage niba biriya bigo bitabumbura ibitabo bikamukumira bikanga ko aza kubigenzura twabonye ko ari n'ibintu byumvikana buri wese yumva neza ntabwo nuko hari bene ibigo Kagame yibiramo nawe ubakingira ikibaba kugira ngo bahange ko baza kubagenzura cyumvikana ariko nanone bitesha agaciro umurimo wose bose w'umugenzi w'imari ya leta urumva ko byerekana ko nta bubasha afite icyakabiri ntabwo inyagambura afite kubera ko we agenzura aho bamwemere gusa aho bamwangiye ntasunutsa y'izuru urumva ngo aho ni ikibazo gikomeye nta bubasha afite nta nubwo afite ubwisanzure ubwigenge mu kazi ke icyo cyumvikane ariko nanone akazi akora n'akazi katuzuye ntabwo akazi akora twaga agaciro kubera ko niba batubwira bati amafaranga akoreshejwe nabi mu mwaka ni miliyari eshanu na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda bakabyinira ku rukoma ngo ni byiza cyane bimeze neza ngo amafaranga akoreshwa n'abagenda agabanuka ariko ku rundi ruhande twaba dufite ahantu hari ibigo bya leta bifite umutungo ungana na miliyari 2,300 by'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se miliyari 2 na miliyoni 300 z'amadolari ariko batarabashije kujya kubigenzura ntabwo watubwira ko akazi kakoze uri umugenzi w'imari leta kuzuye ntabwo bishoboka ntabwo kuzuye yakoze igice ntabwo tuzi neza igihombo kiri hari ahantu atemere kujya kugenzura hariya banga kumubumburira ibitabo ngo arebemo ntabwo tuzi igihombo gihari ko kingana urumva ariko kiriya gihombo batubwira cyangwa nako amafaranga yanyerejwe yakoreshejwe nabi ntabwo tuzi uko angana ntabwo tuzi uko angana kubera ko ibitabo ntabwo babibumbura ntibemera ko abantu barebamo umugenzi w'imari ya leta arebamo bikavuga rero ko bitesha agaciro akazi ke kose kubera ko ziriya miliyari bavuga eshanu na miliyoni 700 bavuga ngo zakoreshejwe nabi ni igice ntabwo byuzuye ntabwo akazi kuzuye kuko ntabwo tuzi hariya atagenzura uko zingana miliyari zanyerejwe zagize gute zaburi birengero zagize gute ntabwo tuzi uko zingana urumva ko akazi ke n'akazi katuzuye urumva ko ni ikibazo gikomeye cyerekana ko mu Rwanda akari akazi k'umugenzi w'imari ya leta ntabwo bashatse bakavanaho iriya mirimo bamuhaye bashatse bayivanaho kubera ko ntabwo yigenga ntiyisanzuye ntashobora kugenzura aho ashaka hose baramukumira ahari aho bashaka kwibira biriya bigo bibiramo birimo amanyanga menshi ntabwo batuma ageramo urumva ko akazi ke ntikuzuye nta gaciro rero twagaha kubera ko hari ntagatwereka byose kandi nawe ntabwo kubera ko nawe atemerewe kureba byose urumva ko ibyo akora umurimo akora ni umurimo w'igice urumva ntabwo akora umurimo w'igice ngo nta gaciro ufite uwo murimo byumvikane neza akaba ari nazo mpamvu rero tubona ko kubera ko nta institution igenzura uko leta ikoresha amafaranga imisoro y'abaturage nizo mpamvu tubona amafaranga ya leta bagenda bayashora mu bintu byose by'ibintazi imishinga yose ihomba nk'iyo mu ndege nk'ibyo mu bibuga bya golfe nk'ibyo bintu byose bihomba bakagenda bagakubita aho ngaho amahoteli atagira bayatahamo ibintu nk'ibyo byose naho ngaho abantu baba babibonye ko harimo amakosa ariko ntabwo bashobora kuvuga bati nibagende babigenzure tubone ko uko bimeze bipfira hehe igihombo gituruka hehe amakosa ava hehe eske barunguka eske barahumba amafaranga ya leta akoreshwa ate ibyo nta muntu ushobora kubimenya banze kubumura ibitabo ngo umuntu arebemo umva ngaha ni ikibazo gikomeye cyane umva rero ko aha ngaha byerekana impamvu nyine amafaranga ya leta akomeza gukoreshwa nabi kubera ko akoreshwa nabi ariko nta muntu ushobora kubigenzura ngo abishyire hanze ni ibanga ryakazame n'abo bantu aba yarashyizeho ngo bategeke ibyo bigo akaba ari ikibazo gikomeye aha ngaha umuntu yanavuga dukomeje inkuru twavuga ukuntu muri RSSB muzi neza ko Himbara amaze iminsi yandika inkuru yerekana ukuntu Kagame afata amafaranga yo muri pansiyo z'abaturage ari yabikijwe muri ke sosiyale noneho ayo mafaranga akajya kuyashyira mu mishinga muri bizinesi za FPR noneho ariko amafaranga yakunguka inyungu ntiziba zigarure muri RSSB ngo nibura ayo pansiyo z'abaturage ziyongere kubera ko baba bazishoye muri bizinesi za FPR zunguka nabo bagombye inyungu zagombye kugaruka kuko zibaza amafaranga yabo baba bohereje muri iyo mishinga ya FPR aba yagiye agakereya inyungu bagombye gufata rero inyungu bakazigarura muri RSSB zingana n'amafaranga ariko aha ngaha icyo kibazo umuntu uteka RSSB ntago yagikwepye ntago yakivuzeho ikindi kibazo yavuzeho naho bamubajije niba kiriya kibuga cya golfe ngo gifite agaciro ka miliyoni 34 bwa mbere batubwira ko gifite agaciro ka miliyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda none ubu byazamutse icyo kibuga cya golfe ngo gifite agaciro ka miliyoni 34 n'igice miliyari 34 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda akaba ari amafaranga menshi cyane ngo ahantu cyubatse ngo agaciro k'ubutaka cyubatseho ugafite miliyari 16 ngo bakaba barashoyemo kubaka gutunganya ikibuga kuri miliyari 17 n'amafaranga 5 ryose n'amafaranga ava muri pansiyo z'abaturage bamaje batiye se mbere y'uko uwo mushinga muzi neza ko uzunguka ati no ati umva igisobanuro yatanze yavuze ngo ku isi ngo hari ibibuga bitageze ku 1000 bya golfe ngo kandi ngo muri Afurika ngo gusa ngo hari ibibuga ngo ibyo kuri ibyo bibuga 1000 biri ku isi ngo bya golfe ngo 200% ngo biri muri Afurika ngo kandi ngo nibyo biri muri Afurika 56% byose muri Afurika yepfu ngo uyu mwaka ngo business ya golfe ngo zinjiza miliyari 44 ngo urumva ko ari business ngo yunguka ukibaza uti niba golfe ari business yunguka bagomba gufata miliyari 34 z'amafaranga y'u Rwanda bakashora mu kibuga cya golfe niba ari ibintu byunguka babirekeye abashora mari bagakora publicity bakajya mu mahanga hose n'abanyarwanda no mu karere no ku isi yose bagashaka abashora mari bakaza bakubaka icyo kibuga cya golfe niba koko muri golfe harimo amafaranga menshi harimo business ari business yunguka kuki bagomba kujya gushoramo pansiyo z'abaturage babirekeye baretse akaba abantu bigenga bafite amafaranga yabo ku giti cyabo akaba ari bakora iyi business noneho leta ikajya ibasoresha ahunga kwangaha baratubeshya ni bwa buryo bwabo bashoramo imari mu bintu bitunguka ariko bo bafitemo inyungu kubera ko ari urebye ukuntu bagura indege ziriya ndege zigurwa n'umuntu umwe ni Kagame nta muntu ubuzi ama kontra yagiranye na bariya abantu bamugurisha indege ntabwo uzi ibyo baganiriye niba amafaranga avuga ariyo ari ziriya ndege avuga ko zaguze abariyo niba nyuma agenda bakamuha ikindi gice ntabwo wabimenya no muri arisenali yagiye kujugunya amafaranga nta muntu abajije mwumvise ko abadepite bavuga bati ibyo muri arisenali twabimenye natwe ku maradiyo n'umunyamakuru n'ibi bigubuga bavuga ngo bahaye kontra ikompanyi yo mu Faransa ngo yubake ibibuga bya golfe ibyo nta bintu ntabwo biba byanyuze mu mapiganwa ni ibintu bagenda bakumvikana bakabahamwa yabo n'iki byose bakabahereza ikibazo rero gikomeye nuko iyi mishinga yose yize nabi barabanza bagakora amakontra yabo bakiherera bakajya bagakora amakontra bakaryamo amafaranga noneho amakontra bamara kuyasohora bamaze kugura ibyo bagura amafaranga bamaze kugavura amayabo noneho abantu bagatangira kubimenya no kubidiskitaho ngo uyu mushinga ngo ntuzunguka ngo imishinga rwose ni imishinga mibi cyane ntabwo ishobora kungura igihugu ariko byarangiye ntabwo twabona tubigarurira ibi bintu bagombye kujya babizana mbere abantu bakabijyaho impaka niba ari inteko niba ari sena niba abanyamakuru abanyabwenge benshi bo muri kaminuza nayo hose bakabijyaho impaka bakavuga ati uyu mushinga uzunguka cyangwa ntabwo uzunguka noneho byagaragara ko umushinga utazunguka ntibirwe bawujyamo ariko bashyira abantu devant faire accompli ibintu biba byararangiye amakonti yarasinywe amafaranga yarasohotse noneho abanyarwanda bakabona kumenya ibyabaye ariko byararangiye nta kintu bagikirije byararangiye iyi mishinga yose niko imeze ari muri arisenali ari mu ndege ari muri ibuga bya golfe n'ibindi byinshi cyane ni amakontra amasezerano basinya mu ibanga rikomeye cyane bakavanamo yabo bakagavura barangiza abanyarwanda bakazabimenya nyuma byararangiye ibipfa byarapfuye nta kintu bagikije urumva ariko ni umuco uri muri kiriya gihugu ariko byerekana ko nyine ubujura kwiba ibya rubanda ari ibintu bikomeye byabaye umuco kubona umuntu akora business z'indege akora business z'amahoteli akora business za convention centers zigahomba akagomba kujya gufata indi myenda kugira ngo abashe kubyishyura akongera ko indi izindi business nanone zimeze kuriya azikoze mu bintu by'ibanga basinyanye n'abandi bantu utazi mu bintu by'ibanga bakare ibintu bihombya abaturage bikoreshwa amafaranga y'abaturage nyuma byararangiye kuza kuvuga ngo turi muri business zinizi ntacyo twabara tubikoraho nta abanyarwanda babona babikoraho byararangiye barabisinyi niba amafaranga yatakaye barayajugunye byararangiye sefini igihombo ni ukukirengera kubivuga rero nyuma byararangiye ntacyo bimariye abanyarwanda bajya babivuga mbere bo reka ndekera aho ngaho ndumva nta yindi gahunda dufite nta yindi ngingo twaganiraho nkamba mbashimye mwese mwadukurikiye ndahera kuri Chantal na Serge bafadufasha ku bandi bw'ibyuma nkurikizeho abanyarwanda bakurikiye ikiganiro cyacu nizeye ko ibyo twabaganiriye mwabishimye kandi tukaba dutegereje feedback zanyu cyane cyane kuri biriya bintu leta y'u Rwanda igenda ibeshya amahanga ngo buri rugo rwo mu Rwanda rumena ibiryo bingana na kilogarama cumi ibiryo bingana buri rugo ngo rumena kilogarama 164 z'ibiribwa mu mwaka cyane kinyuma cyane tugomba guhaguruka tukaba tubeshyuza ibinyuma nka biriya leta tukayisubiza mu mwanya wayo ne abibeshya izajya ibabeshya ariko ishake ubundi buryo ibabeshya ko bikunyuze mu itangazamakuru ku buryo natwe tubibona ikindi amafaranga aturuka mu misoro y'abaturage agomba gucungwa neza leta irafata imyenda ikabije ntabwo tuzi ukuntu abanyarwanda twebwe abuzukuru n'abuzukuru tuzayishyura ni ikibazo gikomeye ariko kandi leta nta nubwo igira amafiri ngo ivuge iti ngo bavane isomo ku mishinga mibi bakoze mu bihe byashize barimo kongera kuri iri mishinga noneho mibi kurushaho njye birantangaza kubona abantu bashora ndetse ngo ikibuga ngo bagishyeho miliyari 34 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda ngo muri 2025 bazakora n'indi bubaka n'amahoteli n'ibiki byose ku buryo buzagera kuri miliyari 140 z'amafaranga y'u Rwanda ubarishije abantu bavuga ati u Rwanda rutungisha abana b'u Rwanda abanyeshuri ngo amafaranga 56 ku munsi yo kurya u Rwanda leta y'u Rwanda ikabarekurira amafaranga 56 yo kurya noneho ugasaba ku mwaka abana ngo miliyoni 3 n'ibihumbi 300 leta izabatungisha miliyoni ngire ngo 37 niba ntibeshya noneho uri kibaza uti ni gute leta yubaka ikibuga gifite gishobora kugaburira kiruta agaciro ikibuga gihenze kurusha amafaranga leta itanga ku bantu miliyoni 3 n'ibihumbi 300 mu mwaka yo kugaburira abanyeshuri urumva ko ahangaha ni ibibazo biteye ubwoba urumva rero ko impamvu zatuma abantu bahaguruka bakarwanya buriya butegetsi ni nyinshi cyane ibintu byabo bikozwe nabi harimo ubujura bwinshi harimo ntabwo uko amafaranga ya leta asohoka nta muntu ubigenzura habayemo bafite ukuntu bayasohora nako ni nka veto Kagame bashyizeho bavuga ati ibigo ibi n'ibi nzajya mbyibiramo nzajya nkora amanyanga gutyo ariko nta muntu uzabigenzura nabyo ni ibintu biteye ubwoba nta handi hantu biba murumva rero impamvu zo kurwanya buriya butegetsi ni nyinshi cyane zirahari rwose muhaguruke turebe uko ibintu twabisubiza mu buryo kugira ngo nibura rumini mu muri hari ibintu bikeya icyaha cyo gitunze abantu babashe kubisaranganya he kugira bamwe bake cyane bahaga bakijuta bihari ibintu byose bikubira ibintu byose bagahaga bakijuta bakamena abandi barimo kwitwa n'inzara reka ndekera aho ngaho rero mwese Imana ibahire mugire ibihe byiza tuzakomeza ubutaha tuzakomeza kuwa kane w'igitaha mwese turabaranitse mu kiganiro cyacu cy'ubutaha mugire amahoro turabakunda cyane kuri radio Itahuka
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango kokera kwa gahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye Gaga.